simisa olabana talina bwalibo balukyolo naye akufuluka ofuma nyokoleka sente nayo okomawo nangalonsa yadde birimu ebityo naye tokwa mumanyi
weremera ku mukama
tokwa mumanyi yadde mberefuso omutego
mukama mwesige
kirizonte
Sonte nuestro.